nigerremix.com.
China Rolex, power face kum kono. My success in a persa wa taste kum domo. The one that they ask me, mama kwa jikoni paying for our next meal. Tamis in a cook, compete na garbage. Rookie and a cook, speed ya Mbappe. It's land on my bad place. I keep telling you I came from a bad place. Self-made, deep state to kondani. Wife ali put up time, only my mom could love me. Almost criminal, heavens could hug me. Ati tays no zo kwa bars ni therapy. Tell them, na deliver bars ni therapy.
Kumbuka, ulikotoka. Na yuwa wezi taka, kurudi ulikotoka. Basi kumbuka, ulikotoka. Na yuwa wezi taka, kurudi ulikotoka.
Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, basi pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, basi pambana.
So niko, niko free kama dera. Atutoki ya DJ wa di kama gera. Popular, uliza mini mse wa hu. Time zingine singe jaza ata mimi. Au jui, mini mse na du. Wisdom, my time ni kusay less. Meza na kani only kau na jina. I still keep it jolly ka Angelina. Niko Emirates na Ben White kwa Jay-Z. Air Force ni Walter White na Jesse. Ati taste na uzo kwa bars ni therapy. Tell them na deliver bars ni therapy.
Kumbuka, ulikotoka. Na yuwa wezi taka, kurudi ulikotoka. Basi kumbuka, ulikotoka. Na yuwa wezi taka, kurudi ulikotoka.
Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, basi pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Sidi pambana, basi pambana.
Maze, success can be so far, yet so near. Kimbiza, my friend. Kata jipa, I tell you, kata jipa. King Kaka, Masauti.
Fresh up from nigerremix.com.
Sidi pambana,
Zoniko, Niko free kama dera.